CK Music promotes that
push. I'm not going to say the fact that
I'm going to
be in the fly money. 25 VA number na it up.
Ghana mapa vidima.
Selection. Jumbo Kuba become a support son. Nanguna ikawa, nabanenu. Nabanenu, imuena banenu. Nanguna ikawa mpuma nabanenu. Chonongo kumu wisha to di bonse. Delaida la kembu kaba no se. Kantina imo shikwata populesh. Nechibiongo kufulesha. Alanda sombuka. Gabesh, Dinibanda Sombuka. Hey, Alanda Sombuka. Da Sombuka. The Kubanda Sombuka.
I'm a pity for it to have a voice. No, wait, I got nothing to say. Hey, Nanguba Sombuka, Waka Kose, Nadi Sombuka, Ata Fuma Pakoswe. Jumbo na lisa food na rinyantapo. Ubantu tuwa wanabo haba tupede pepo. Na sombo kateti vanjingishe nempepo. Zimwine walo nsholo funisha kabepepo. Holo holo nangubushe kambongolo. Tapu hakinga nangu nimbwasha mongolo. You say this, I say I can control. Tubabu sholo chelo food na mumangulo.
Jumbo kuwa bika musa putsan. Nanguna ikawa nabanenu. Nabanenu, imwina banenu. Nanguna ikaba mpuma nabanenu. Chonongo kumu wisha to di bonse. Delaida la kembuka banose. Kantina imo shikwata populesh. Nechibiongo kufulesha. Alanda sombuka. Gabesh. Dile banda sombuka. Fima ala IP mufile mwa ikomena. Ifo ni win, takwa bakulusa. Manone ya dapwa, kukwelele kuluza. Support yenu, kuline fintu sana. One day, chalo chonza chika shana. Mulambika kumukaka, kafwa kata ishima. Kale bongo na mukaka. Juicy, kumafani noti na tukanina. Tumafija kamu pombo limo chuntu kanina. Nda sombuka, na kele ome kutufurida. Palasti, fima no tuwa mufurida. Alanda sombuka. Gabesh, Dinibanda Sombuka. Hey, Alanda Sombuka. Da Sombuka. Dinibanda Sombuka.
When so seen you one in a million. Kwe wana got pafiri mba ni detector. Nga tudiboso fide wa mfako beta. Kosi na nguna ikosa shani kose na banenu. Chombo ya dida kuwa tupa support. Nina minati ya kuwa hane chudinen. Hamulonga no chuchu tubomba na lesa. Dadaba ekstwa banaka na makavishita bandi apu ainda somboka. Nga kontoka kuwa tini motoka. Hava na so sick. Ifo ni kosi ingaba na goti. Ifo tuwa dibako toxic. Nyo. Now you for talking, for what a topic, Shana dance it. Yes, da sombuka. Luanda, 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 luanda.
Jumbo kuwa bika musa putsa. Nanguna ikawa, nabanenu. Nabanenu, imwe nabanenu. Nanguna ikawa mpuma nabanenu. Chonongo kumu wisha to di bonse. Delaida la kembuka banose. Kantina imo shikwata populesh. Nechibiongo kufulesha. Alanda sombuka. Gabesh, Dinibanda Sombuka. Hey, Alanda Sombuka. Da Sombuka. Ndikwe banda Sombuka. Havana sinya kumukaka. Uwatelela sinya levo poise kumukaka. Mwebabika mochi mwela pa maplots. Nami muna base fende pa maplots. Havana ti, tezi milave. Watelela tini toni mwile mkala vete. Ashini gaspa kawama. Nole kukusunga wante fika wama. Tate mimi wa Dwight Tatishan. Chiru macho na kumona. Kemikali wa shichi chama tostat shan. Hichikopo la isia. Sima chick sharp shoot to kutia
men. Take one, don't take two bottles. Take one. Bakini.
Yo, who's on me?
Apapapa.
Apotmani, kia umfweni na chimbi. Ete ni muevo, ema mwen jimbi. XXX Icon Empire. Ete.
Exclusive from CK Music Promos.com.
Papa, papa, papa.